endelea, ninazidi kutembea, maombi uyasikie, e Bwana unipandishe. Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote, e Bwana unipandishe.
Tamani nikae mahali pa shaka kamwe, hapo wengi wanakaa kuendelea na Kani pandishwe.